ensi ekuba abantu buli omu emukuba naye bw'oba ng'oli mu Mukama waffe Yesu Kristo anyweza obulamu bwo era akugumya era akuzzaamu amaanyi n'obeera muwanguzi.
Baby, baby, kuchaganya jabu bimara. Baby, baby, kuchaganya jabu bimara.